Saha in the house, Magician in the house, hey, Robin, yeah, J, FC, SH, Subterra in the house, hey, PCB in the house, you know, everyone in the house, you know, Stevie Wonder, Akoko B, and a wonder, baby Flanny, hey, and a blunder, cause a bobo shika vitu a shy ona, a jai ona, lakini a shy ona, but I, Jayona kwa sababu siku so curvy, so fluffy. Hey, inaweza kuwa Santa Claus amemwambia baby ni aje, wewe utakuwa gift wa hey, Stevie Wonder. Hey, ina flow lakini tie tie ina go down the chest, kwa sababu hiyo tie it rhyme ina flow down the throat, down the throat, down the feel, down the go, down everything. We down roll, we down go. Wewe ni jua, usiku wangu wa anua, kiza tutoro kwa barua, roho yangu bila shaka, moyo wangu utamu umepaka, mpaka moto unawaka, mtoto uko sawa. Sing about her, baby, we don't want to go so crazy, we don't want to be so so gangsta. Baby Flani, I may come through, ume cross road. Hey, my eyes in a car, come through. Siku waba, ugo low on you, lazima, ugo high, uran through. Feel like, ugo every day, come through. Hey, baby Flani, I go on the other side, ume cross through, niaje. Hey, ume enda ku bus stop, niaje. Hey, sipani si hopa, jana nilipanda si hopa, wakani lipa, hopa. On my beats, on my hits, hey. Lakini niko na baby Flani on my way, anapanda city hopa, hey. Leo nitapanda city hopa, ni sit next to her, hey. Okay, inaweza kuwa ni sit next to her, kwa sababu baby ako so fly. Ni sit next to her, alafu nipe hiyo bill yake. Haija flow lakini ina go, una get rhyme though, hey. Sisemi juu yako, eh, nasema juu ya yake, ata si yangu, eh, nilikuwa na go hustle on the other way, nika go chao, lakini siendi chao, nilikuwa na go the other way, okay, eh, kosa ilienda, alafu nikasema niaje, siendi yojo, bebe yako sawa, eh. Wewe ni jua, usiku wangu wa anua, kiza tutoro kwa barua, roho yangu bila shaka, moyo wangu utamu umepaka, mpaka moto unawaka, mtoto uko sawa.